Fresh Out from NigerRemix.com.
Malume. Mission is a force, person is chume, nizi pate not, home is tume, ukipenda slop, weso mwanaume, force, machu kwenye poch, ukiendekeza jealous, upo kwenye loss, yasho livujie kazi ngono na mikosi, na soto mafilta, unaonekana shosti, kizaliwa mwanaume, unakula yasho lako maisha yote, pambana mana Mungu wetu sote, umbali niliotoka nimekanyaga kilomita zote, soto liza kiatu kipi mana nshamaliza vyote, kizaliwa mwanaume kukoma sheria, bila majukumu so kidume, so jitumo sikimbie familia, wanachoka di sometime na sinzia, macho yangu ni mekundu ila vision ni clear, na swear spirit.
Malume.
Napa kwa ujambazi, napa kwa umalaya, napa kwa machungu ya kuchomwa na fire, napa kwa machungu games mwezi retire, napa kwa titi la demu wangu, yes, napa kwa titi la mama yangu, yes, napa dini yangu Islam naitukuza, napa kwa jina la Mungu wangu siwezi puza, napa kwa jina la ndugu yangu mbada, napa kwa jina la shida bila msaada, nishishika hela nyingi kuliko tadingi, tuzo kanipa kusaga bila ya shilingi. Mama yangu anajua jina langu msingi, mwanaume nishacheza kete mpaka kingi, nishapoteza na kitafuta na nishapoteza na kitafuta wa
malume.
Fresh out from NigerRemix.com.